Weko na mimi tangu nikiwa niko chini mpaka sasa tuko juu. Tuko juu 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 juu. Kipindi ambacho sina godoro tunalala chini kwa mkeka, tunadekezana twacheka sana. Kipindi ambacho niko toporo mashoka zako wanateta, familia yako imekutenga mama, ukabaki na mimi. I don't know how nilipe fadhila, ume stand by my side, you're my true lover. Kama Adamu na Eva wake, Samson na Delila wake, Romeo na Julieta, wendo wangu mimi. Wani mimi chokoko sijaona, nishabaki njia kuu, sihitaji kona kona. You are the one that I need, ujana baka siku za uzee, tuote tujipose baby. Najua unaniamini, niliwaza nikupembeleze, penzi tulikoleze. Oh yeah. Kama kushuka tashuka dia, kama kupanda tapanda pia mina wewe. Oh yeah, yeah. Kama Adamu na Eva wake, Samson na Delila wake, Romeo na Julieta, wendo wangu mimi. Mimi.